Inamba
Namba.
Kama njenge Angel Zomsakazo Ukhozi FM sihleli noCelani Malinga aka Elza inja kaGogo all the way from Tuwa Tuwa.
Ashu.
Yo, Elza.
Ashu.
Yebo.
Ugrado jam.
Hawu ayilenze iphutha inja kaGogo.
Ah, vele siwa kakhulu ukuthi kwazele ukuthi benathi. Siyakwamukela kwinamba number 2.0. Lalela la kusibove nje kubelesele vethi ukuthi bile igama lasedladlela ngilazi ukuthi yini. Wena uphume emtuba tuba dog. Gini gini igama.
Igama lomuzwa
gini.
Igama lomuzwa kithi kwaMalinga.
Exactly lamuntu ngimtshele yona usibona ngazi ukuthi ikwahlophe lapha.
KwaMalinga ekhaya.
Hayi ngeke kumele ubuyele emuva njaya mina uyobuza ekhaya kahle hle ukuthi kahle ekhaya igama lalomuzi lo.
Ya ungibambile ngoba le nto le ngiyikhumbula ukuthi igama liba nomuzi.
Kodwa umuzi
bani ekhaya. Uma ikhuluma bengivele ngibona nje ukuthi ha useqalini.
Yini time lakho belishasha yini kanti?
Hayi mashasha.
Hayi baba kamthinta inhlobo kodwa nje.
No belibashala belikhona.
Hayi ubeshaya ushaya impela uzukhohla athi mathi mfana wami ngizokuthengela leli jersey lizokhula nawe. Kanti imali bengiyagcina nje.
Yo.
Manje i time lisakhona.
Awusaphila usaphila ubaba mphe.
Oh. So yonke le ndumculo wayithatha kuyena.
Hangayithatha kuwe phela u time lami belicula kakhulu kumuntu bathulisa brothers kwisicathamia khona i group ekuthiwa imuntu bathulisa brothers la usiyantula kaphuma khona azalelwe khona.
Oh
hayibo.
So
bahlahla usiyantula umkhaya wakho
umzali impela.
Ha impela
sinokusobalela uyabona uzonoshuni nje ukhona ngisho ngikhuluma ukuthi ukhona usiya lapha.
But mhlambe just nje ukuzethula for umuntu oqala ukuzwa namhlanje mhlambe ungathi ucelze inja kaGogo bani.
Ucelza inja kaGogo igama lakhe langempela ucelani Malinga oyiwele novumelani Malinga. Uzalelwe eGoli but wakhulela ekhaya eKZN eMtuba Tuba kunkomo zinyo Polish uyabo.
Oh okay.
Sase okay uqala kwami umusic ke nguqale eGoli mangifika eGmistin yabo. But ke kwangesinhloso yami mangisuka ekhaya ukuthi ngiqale umusic ngaza nje kumele ngibe udokotela.
Hayibo.
Hey kwakumele ngibe udokotela.
Unamanga.
Ukwaphinda kwashintsha kuphi ifundo mhlasimbe?
Hey wendoda zakhala uyazi ukuthi
imenzi yaba 29.
No but besides ifundo bengumuntu impela obona bonayo ngeke ngisho ukuthi uhlakaniphile ngoba
bathi
bengibona impela lokho okuserious kodwa ngithema ngifika ebona eversity bengifunda la UJ Kingsway campus.
Yeah.
Ay isimo somnotho ke semali ayi sangavuma and manje angazi ngoba lezi zinto lezi mhlambe bekuyinto yecalling because every time mangithi ngiaplayela lezi zinto zama funding o NSFAS yonke le nto izinto zibe lula hayi bengalungi. Kodwa ngithema sengizama emculweni hayi kwalunga kwabonakala ngabona into okahlahle le nto bengithi ngiyayibalekela iyangilandela shuthi ubizo lwami. Kodwa nje kafushane nje ucelza umfana semtuba tuba ofike eGoli ethi uzofunda isikole wagcina esegcinela kumnculo manje use producer uyi artist.
Kahlahle manje sewudokotela
udokotela womculo lento wazama ukuyibalekela esegazini manje uyabona.
Yeah manje uqhubela lapha emtuba tuba ngengala lapha emtuba tuba khona ishow sasoyishala lapha
emtuba
ah nozo sasoyishala ishow lapha emtuba tuba ngabona ukuthi abantu abasha balapha bayithanda kakhulu ihip hop. Wena ukwazi ucabanga ukuthi mhlasimbe ubuyele khona uyo mhlasimbe ube ne one man show yakho ekacelze njengoba so namajita amaningi so spane nawo lapha eGoli
emntuba tuba. Ah lokho ngiyacabanga kakhulu and kuyisifiso sami kakhulu also bengicabanga nje ngithi hayibo uceza yazi usenza izinto ezinkulu le eGoli kuphi kuphi abantu basemntuba tuba ne show sometimes bayacabanga nje ukuthi hawo lo mfana wapi wala emntuba ngempela bakholwa nokukhona. Uceza ubeka phesheya eLondon eUK noJitjila Main performela bongamla performela abamhlophe ebatshela ukuthi when I say iyabachamela you say what yebo.
So my book translate ngokusa ku English ne
Yeah, phela ngithi ngenza ukuthi ingabi complicated. Le e complicated ngiyayisho mina. When I say yeba chamela.
Yeah.
When you say yes or yebo, lezi bona ngibanika le simple yes
manje ayi manje asebe ayishiyangi ibachameleli.
Hey,
umfazi mami.
Phela nabo do jacket, nabo do jacket bavela kuwe.
Hey, nikhuluma ngani mina ngisho mhlambe ama bhisi kanjalo ukuthi
I was born now. You know, I got to see you la. And now, la. It's very far now.
I was a stammer like that. Yes, boy.
I get some booze. I'm going to get my stammer. I'm going to get all over. I'm going to get my stammer. I'm going to get my stammer. I'm going to
get my stammer. I'm going to get my stammer. I'm
going to get my stammer.
Kodwa hayi lokho kucabangayo.
Uphi futhi?
Lokho kucabanga. But yeah, eh abachamela kakhulu nje kaGogo. Kwakuyi ngangiqala ukuphuma lapha eSouth Africa. Mara ngafika ngahlaba u-1 lapha ngahlaba ingoma zakhala lapha belungu bamangala ukuthi kwenzakalani, uyabona?
Yeah.
Eh but bayithanda kakhulu into yami ngoba ngase ngifuna nje nokufaka ibheshu lami bengibone kahle ukuthi mina ngwasemtubatuba kahle kahle.
Yeah, nice. So mara uthi akho lowele nayo ezikhiphana. Nawe usemculeni noma mhla simpe yena ukwenye indawo ngoba phela isikhathi sinika amawele vethleza ngahlukana amawele.
Akhona ngokufana.
Yeah, akhona ngokufana vethu. Uthola ukuthi linye uthi pink elinye lithi orange. Yabo nje kodwa into eyifanayo.
Ah, inkinga yazi ukuthi yashaya phi sayiyeka lento yokugqoka ngokufana ngoba nanokuphatha kwethu impahla kufani. Ubona ukuthi nithengele ikipa ikibe ifanayo. Mara skabani sesigugini. Ngoba ziyafana senigcina nisibanga leso skipa ngoba kuthiwa esame sisha. Isame lesesisisha yabo.
Yabona nithi yazina kumane kuhluka.
Baba kumane kuhluka and manje ke besides that thina singama non identical mabesho ngesilungu.
Oh, unfana.
Eh, kusho ukuthi asifana. Omunye mnyama yimi lo.
Yo vana
yangwa. Uwe ke lo ozothini.
Injabu izochona nje nimhlobo.
Eh, wafeta akufuqa amanga. I think ifise nje ukubamba amawele ne. Yeah, ukiwele le.
Serious?
Yeah, like ngangalikheli one kodwa babengafani ngalondlela le. Yena ngifuna uku like
ufuna laba bafana.
Ufuna laba bafana kwenze
ngani? Ufuna ukudideka.
Yeah, ngifuna ukudideka nje. Yizo le ndaba
kakhulu. Ufuna
ukudideka. Oh, just slime.
Ufuna ukwenza ngathi udideka, ufuna ukudla okuningi kakhulu. Mara hey ngiyangozwa.
Yeah. So awusixoxele kancane ngengoma uke wasebenza no Big Zulu. I think kunengoma phela enkulu umuze sentin featuring uLwandle Nkulu. Awusixoxele ngokuthi mhlawumbe leyo ngoma iqhamuka kanjani.
Eh lo ngoma bakithi yazi noma uyisho nje ukuthi yime osebenze lapho angikholwa namuhla yabona. Because kwaba ingoma eyabankulu and engangayilindele yabona. Ukuthi izongibeya kuleli zinga engikulo and ngangingalindele ngesikhathi yaqhamuka ngaso ukuthi ngaqhamuka ngaso
yabona.
Okay, ukuqala kwayo yonke lento bengu producer nje wase ozisebenzelayo endlini le eGimistino ne studio sakhe.
Yeah,
lapho bengishaya khona amathini. So ngiproducela abantu iword of mouth ke igcina isi idlulisela ku LA Beat no Siyantuli. Siyantuli vele ubazi ukuthi ubaba bemtshela ukuthi hey umfana wami uya producer mara ubengakazi yena because wafika kuqala eGoli bengazi ahlangane nami bese ethi kubaba mabe ngoba be rehearsa bonke isichatha miya lapha na hostel eGP men's hostel. So asho ukuthi awu invite umfana wami lapha na maniya lapha na studio because uSiya already wayeseqalile sebenza nabo Big Zulu. Ayike uSiya athi angithumele ingoma eyithile azidlulisele ku LA Beat lo wa producer imali.
Yeah.
Ayike mayidlulisela kuyo LA yezwa ukuthi lengozi lapha ezwa ukuthi
njengakhefa
lena yabachamela hayi ayibizi esitude ayimeme ukuthi hayi awuze lapha sizozo ukuthi uphuma hawo kanti utshela wrong awu utshela ongacushwa ongalenzi iphutha awu afika nje sathi ukushaya umuntu shini hey kanti imoya yezwana vele yaphezulu hey kwaphuma into kanti inhlahla izothi mawufika unacelwa umenyiwe la ngizofikisa noLwandle Nkulu esitulo.
Oh.
Hey manje hey yabona ke manje mase kufikulwa nayo nemoya yakhe yokusebenza. Nocela unemoya yakhe yokusebenza no LAB2 nomoya yakhe. I remember besishaya nje ingoma nje ubusuku bonke thina mhlambe boma 40 songs a week besibenza ngoba ubusuku nobusuku besenza ingoma besizama igroup ethi amaZion bara aze sipublish hayi kumuntu oyazinga nihlebele.
Oh okay. Manje
ningayithi
manje benishaya ingoma zamaZion noma
besishaya ingoma yabona senza umuzi santini besitshela ukuthi siqala nje i project yamaZion senza izinto
wayefika
not knowing
ukuhlikizayo
ah inkabe mayifika inkabe yezwa
kanti hayini majele namaZion
ngoba
yini basephumuleni
akaze simtshele ukuthi senza amaZion or senzela amaZion yabo wavele nje sadlala umculo khona because ubethi mayifika evakasha ubuntu ovakasha esitudio eh akahlali esitudio njalo uzama ezokwenza into vele yase studio akahlali njalo so wavakasha lapho eh wafika kanti ngomi yadlala and ngeke sithi ngoba yangena sipho sasale sesiyeke ngoma and asinakile nje siyaqhubela nolwa ngoba phela besijwayele ukuthi mayifika sibaleke siphume esitudio ngoba bese mhlonipha semsawa believe ukuthi uye
eh womathotha yes
ulwaqala ulwaye ke vela ishaneleni enze ngathi ubusy nje ngathi hey eka ngene so that day ke it happened ukuthi wafika eh manje dlala le ngoma sithi siyayiqeda siyayikhatha aniphinde leyo ngoma thini nomuntu manje ikwashintsha ukukhuluma yagqilaza ke lento manje
yachaza
hayi yachaza hayi aniphinde leyo ngoma hayi sithi mhlambe hayi ayithatha serious abuye ngapha kuhlalwa khona uyakhumbula sibuye enkabi record
bekunjani emaboneni
eh bekunendawo yokuhlala abantu mabimamele nje bese kuba ne studio sok record so abuye ezempela
la kade bebanga khona umsindo mabehleli ngale
eh
bathulisa mina manje khona bengibathulisa bewaziwa nje ukuthi yimi kuphele engibathulisa
mawukwe wabhimba uzoza isho ngale insini kancane Wozu kuthi ah
Sethe ngiyabona ukuthi ingane o producer befuna ukulela ukurecorda bebodo. Ngoba soyobalekela yona yonke le nto le.
Kodwa yazi ukuthi vethu wena li.
Yeah.
Le nto leni kabili i 50-50. Sometimes ngempela uyadinga ukuthi ingabiki distraction.
Yeah.
Kodwa kokunye ay khona ama ideas anokuqhamuka mfethu lapha kulabantu abahleli. Ubona ukuthi hey yazi. Yazi yasiza ngempela ke le nto akumele kuhlale nje abantu abazohlala ngempela
yizolwa
abantu aba inspired
ama maguqala nehable
hey
uzo nje kubale bethuliswa ke njalo iyabika le nto
hey iyabika ungazi ukuthi gayibo zizayo mara kodwa nje kukabi
ngiyaqhamuka kanjalo
eh iyaqhamuka kanjalo ukuthi how ayithanda ingoma ayithatha serious athi le ngoma le inamandla inamandla unaye ke uBigZulu umuntu engasho ukuthi naye unemoya ngoba umoya wakhe wavele wathi le ngoma yiyo and sina samangala ngisho ukuthi nasiyenzile noLwandu hayibo hey ngoma leyingayo esidlala eqala esitshela ukuthi thina zinamandla ukhetha le
mfethu yazi ukuthi ngikhumbula before lo ngoma iphume uZulu angithumele ingoma ezithu kwakuyileyo ngoma nenye ingoma mfethu yabo wathi hey Job ngicabanga ukukhipha isingile la ngisacela izingoma ingoma zothu ungitshele ukuthi yipho icha ongayi yabo ngathi mina ke angiyibuyisi manje anza ngathi hayi anginike nje usuku noma 2 days phela ingoma unokulalela and then igcine nje isiyakhela egazini hayi ngathi mangithi hayi le ntombazane le le voice is so unique yabona ngendlela akanyuka ngayo
ne progression yengoma yonke
yabo ngathi mina hayi inkaba ngazi kwena but this is the one yabo hawu mfethu kanti ingoma izoba
big hayi le ngoma yenzima namanje cha le ngoma yangichamela okudlula zonke ingoma ngoba yazi
manje leli gama lelo lokuchama ngaso sonke isikhathi ngiyachanja
okay wathi ngiyilungise
ngaso sonke isikhathi
ngiyachanja simanzi njengizanzi yabona mangathi wonke umuntu akabambi ikhali zakhe sibe serious singachama nje impela
ishuthi ugizi uthi ziyakhala uthi ziyachama
angisho ziyakhala ngimi
abanye ziyakhala wena ziyachama
ngimi zibamanzi
so manje awusho ke leya ngoma leya mfethu leya ngoma it did very well I think even namanje
kuma realities
mashankura
yeah
no but I was at Dubai
usentabeni
ngehlile kunentabeni ngapha ngisuyihlahlini ngapha
ngisuyihlahlini
entabeni angayi ngisacabanga ngentabeni kodwa angayi we yabo lezi zinto lezi bangichazela mina ukuthi yisebenza kanjani you know like mouse
hayi zisimple kodwa ungasitshela ubachazela bathini kodwa simple indlela esenza ngayo ya
eh ngisho ukuthi mina bangichazela ukuthi zisebenza kanjani ube niyambona sibola e studio ukuthi ngibuka kanjani
okay cha mina ngithi sina sifuna ukwazi phela ukuthi umnandi nje yami
noma ngelinye ilanga sokubona ushawu live ngelinye ilanga
ukufuna ngishawu live
yeah ukhala udiye mfuthi uba camera live
sithina wena chance nje yokuchamela kokhozila yachama what to write wase bazochamela live manje so aya siyeke nje
hayi kodwa hayi asingayi kodwa hayi ngisho nje ukuthi hayi ngisalindile
oh usalindile ne
hawu
hayi ngeke ngizomela ngikwenzele ifollow up
hayi ungenzeli
hayi there's no way mfana le ngomphumenini mfethu ngo 2020
kodwa kungcono mosalindile abaphathi bayinkabi record besakwazi ukuthi bakuphendula uma ngasani basele lama WhatsApp bengablutiki
angikholi ukuthi uyabathumela
ukuthi sinawo ama office
cha sengisho ukuthi uthi manje eka khahleli
to blutik yilo lokuthi grootman blutik
dololo
tinto mo sebenza nabantu abakhulu and
abantu ngisuke be lapho ngithe ngoma yakhe inkulu nawe
yeah nawe umkhulu obvious
eh nawe uyabachamela
hayi yabachamela yona kodwa mina ngachama
okay uqala wadadza obo producer noma uqala
hey bengidansa ngihambe phansi bengikhasa phansi kahle nje iqale vele ngumdance nje kuphela
oh njengoba baka Valdo kanje
eh but ke mina yangihlupa lento uthi lezi ingoma engiyidanselayo
no ngaze
hayibo mina ngenza ingoma yami ngiyidansela ingoma yami uqale lapho ukuthi hayibo lokho ngidansiswa abantu nami uthi ngibadansise lento abayenza kimi ngifuna ukuyenza ngakho yebo so that's when ngafuna ukufunda music production
oh okay une project jika manje ne inja ka Kokotho awusitele ngayo le project le inja ka Kokotho
okay inja ka Gogo studio tour bekuy project yami ngizazisa ku industry since ngithole I exposure from Inkabi Records yabo
yeah.
So ngathi hayi since bengifakile wathi ngivakashele zonke lezi tudo lezi zasebenzihambile or o producer abazihambile abantswimpu abangazise nabo ukuthi u producer no producer ngibe neingoma ezimbili naye then akhe athathe I1 then ngithathe I1 man so wonga producer bengimvakashela bengenza two songs labo MPZ ngaya kubo ngenza two songs ngashiya one ngathatha enye iyangena kwi project ngiya ku LA Beats ngithathe one abo Mzizi o King Mzizi u producer kaMnqobi yazi nabo bonke nje o producer
okay and uphethi out la uba nomphethe mfethu
lona ke ubathi undlondlo emnyama
hayibo
undlondlo emnyama ke
na uyakhanya le
undlondlo emnyama ke naye wale kwankomozi ipolish emtubatuba nami bengazi hlanga esitudio sengibuza ungwapho wena awu wasemtuba nami ngithayibo kodwa ke ngenze naye ube khona kule project engiqeda kuyikhipha ikhetha bekuy EP nje engiqeda kuyikhipha ingomeni ebhalwe ingozi uzwile mfana ukuthi le nto ingozi khona siyakhona ihamba kanje before njangena it's uzwile mfana le nto ingozi hey ngona uyivale ngoba ngeke ulunge Ich samba ngo highway lendubthebele samba ngo highway lendubthebele hey samba ngo highway lendubthebele samba ngo highway lendubthebele hey ngeke ngiqede hey
okay yazi ndli ngoba ngibona nani isikhathi njami mhlambe undlo ne
undlondlo
mina indlondlo ekhanyayo hayi ngoba le indlondlo emnyama iyakhanya
lo asigcoba insizi once mangibuye
sithi sike bengicawa ukuthi linja otherwise or kanjani simane simgayibhithu ntanga
yeah
okay
simane simuzo shelele nje siza ukuthi usiphatheleni ngeke ngezuli ekhala ukuthi uke waya lapha emtuba bayethanda hip hop kuzophuveka ke lokho namhlanje. Lego. Okay,
storm.
Okay, so this one.
Yo. Awona indlondlo. Kupho. Yeah. Oh.
Storm.
Bae. Bathi Dallas cool sa. Yey, sifuna le mulo sa. Bae, sange basivulele iminyango lesitha bevala amathuba sa. Bathi bebethe nginqube sa. I got the buzz so fuga sa. I'm not the piece calling me for pictures no. How about you do the sun? Bega, that's talking phalelo umsholozi. It's make to send my photo. Ay, ngizwekhala amahloko hloko dilika into abasenyukile khono. Ay, cuz let me gqise komkhoma uthukela umsunduzo umkhuse nemfolozi. Ay, bathi ngathwala ngedlozi. Hi, bathi ngathwala ngabalozi. Abazi konke lokho is like impilweni sithola kokuqa kajolo. Bega, senza umlando gonna come my app number 10
ngicela ungizwe
stuming amagama abanye abantu ngizwe ngicela ungizwe I'll be praying for so many days and the weeks and the months down on my knees manje nemthandazo yami siphendulekile yasima nemapondelisi dala ngibalisa dala ngwenisa leto ngayikhula ngincela nobisi but nezindlondlo
hebo
it's nice
ngikhamela dlondlo
sebele
ah shara ti dlondlo
it's nice man
highway highway man
Dondo ungena kamnandi kule nto ye trap.
Hey, hey, uzushuni.
Mfethu, Dondo. Hey, Dondo uyabachamela nawe. Asithoma kuphela.
Dondo basizinye.
Bakuthola kanjani abantu Dondo? Bakuthola kanjani abantu?
Eh, I'm available on all digital platforms nje bafona uma social media platforms, ku Facebook, uma libongwe Ntshangase indlondlo emnyama SA, na ku Instagram indlondlo emnyama SA. Yeah.
Okay. Wena cela nje mhlambe just ukuthi usikhumbuze ukuthi nawe bakuthola kanjani kanjalo futhi ne project yakho ukuthi bayithola kanjani
ucelza uyatholakala ku wonke ama social platforms ku Facebook ne page ucelza skun nje ucelza
sine
yeah CELZD
okay
yeah ucelza personal account ya Facebook ucela nicelza Instagram ucelza underscore injaka gogo underscore UK yabachamela
UK
UK underscore UK
how
lo UK usho ukuthi ngiye ngahamba ngabuya eLondon so lo nto into enkulu so lo nto into
shuma ngahlala 3 months nyana li ay engamane be wakhona
hay ma usasho lokho mangaya eUSA ngiya add underscore USA ish angedanga uzimo kodwa mara ke asidlule lapho ku Twitter ku Twitter uceza underscore injaka gogo underscore UK
ayibachamele zima hayi
hayi ke abachamela ngiye ngaye bulawayo ngaye Harare
kodwa ibafili ayi edi lapha
inkaba ayifili hayi ngiyabafili awu
no ngisho zima lapho underscore zima hayi
ish eh ngikhumbula manje ukuthi ngeqe wona andingaqala ngaye ezini
Hey, stop it. Light cheer on Ukozi FM, baby.